Wiki iliyopita tumekuwa IBC, we gave them two irreducible minimums. Tulisema Marjan must go, Smartmatic must go. Wiki hii, huyo Marjan ametimuliwa. Leo tuambia IBC it's not enough kutoa Marjan. Our second irreducible minimum was Smartmatic must go and Marjan must go. So we will follow up wiki ijayo. We'll maintain the pressure. Hadi tuhakikishie wa Kenya, tukienda kwa debe, wewe ukiwa Mumias East, ama uwe Isiolo, ama Mombasa, ile kura utakayopiga, itahesabika kwa njia ya haki. Hatutaki kura zenu ziibiwe tena. Wanaokuja kuuza sera zao, win ya one term ya ODM, tunawakaribisha. And we are ready to work with you, because we have the shared vision na baba, we have shared values na baba, we are shared ideas na baba. Na sisi tuko tayari kufanya nao.